Hey, Aaron. I've been trying to call you, but you're not picking. Your brother has been involved in a gang fight at a drinking place, and he is not okay. We need you right now. I need you to call me as soon as you get this.
Unana wage mugudi ndi hip hop. Chitsiru wakali stuff. Sina kulele fana kuduza tele mugero. Ghetto bad pwende tana nile you to raise the battle. Baso, dia mako, tavutika, tabanga struggle. Gari ma ilusa na fedi nale ndi loto. Ti mafuna dita wona mfana watu wali babo. Kudziwa futo, zuone kazo pega fuga fedi dagalipo. Tikupea mabiu zupula njelwa za moto. Kajoka kufyamba umaipesa yili mpoto. Koma nkasamila nkono za mvesa yili ndiziko dziwa futo. Maisubwe la gawili ukaza upange sisi. Dikumbola na malenga kukweza ghetto kids. Kulepela kwa moyo osa brema ghetto prisa. Jina Joseph amu ghetto anajadu ndi ma kings. Kusanduka ma kings na feso ndi ma kings. Yeah, na feso ndi ma kings. Niwewe ndiwe king. Joseph ndi ma kings. Yeah. Nanoso mwakundiga bama TikToks. Social media wone sama buttocks. Ugana ziwo kukola ma battles. Tinene gangadiga ya tupi lako ndi tempo. Moyo wako lindi peoples. Yeah. Sunango bado basu sa kona nam peoples. Nah. Sunango bado basu sa wone sa nipples. Yeah. Usagulise moyo wako ndi dolito. Siphon chani libe nchito. Moyo wako lindi peoples. Yeah. Maiwe muli Esther. Yeah. Nitagupulu muga nawe usazipe ndi ma blesser. Kungofunika kudeka moyo uza kalabeta. Jili jose jili ndintawe. Wafunika precious. Sabali.
Zivuliza kuzuza yuwe uka. Pandoza sumala yuwe uza. Dila mayo.
Chako jisankos Zate maloza penu mutulo Nyamata nguachabi Usatumbi kalape Isintabu Uyenda ndizi Mlalika nati Zosezi nzachabi
Ligane na bukari ndi neneso na Nilibe nazo nchito kaya ndita ma Vudolomwe lakula kumbado wanga. Digusaga satisfaction was into Sada. Mulifana yomuka via Sunday school. Timafuna mudagula moyo wa mulungu. Timaziwa good in Zigo under Christo. Alibi mafana jome do you can do. Yeah, Valani Mapoots. Ebenugani to Willy Lasso Maluts. Obanda Mizun Tambi singa bali flutes. Mizundi Yesu Zilindi Novanga choose. Dad, Valani Mapoots. Ebenugani to Willy Lasso Maluts. Obanda Mizun Tambi singa bali flutes. Mizundi Yesu zili ndi nubanga chuzi.